atshele ikasi lakho lonke lapho ukuthi uDJ Smu useradweni 106.4 TSFM. Finally. Okay, right, ngibe tu mzeki man e studio, live e studio. Wala wala mzekezeke.
What you talk about?
Shop gunjani, mina ngitu shop gunjani. Eh, zana le tayela zakho. Ngiyakubona uvana nosikhova. Shabunjani sikhova?
Hayi ngiyabonga dasu. Enhleke le impintshi kamzekezeke usikhova le. Enhleke ngifuna ukuzosibana nawe la iTS TS FM.
Ah no, ungasibana nami zana, ufuna ukusibana nami.
Enhleke ngigcwele wena mfowethu, ngifuna ukusithesha nawe la.
Manje awusakata usikima kumzekezeke.
Hayi enhleke ngisikima umzeki, sima red manje
yazi. What you talk about? Cover.
Ufuna ukusibana radio wena, enhleke ngisha nge radio la. Enhleke I radio yangishaya, uyazi nawe uyakena man amagang.
Hawu ngawazi ntona sizoba umzabo yazi.
Ah sho mfowethu, hey enhleke ngajabula kanjani mfana. Enhleke tshela ikasi lakho lapho ukuthi usibuse radio wena and uphethe umzeki, uphethe nempitch usikhova lapho gcwala. Enhleke lo December lo. Ah simnyathela ngama All Stars, simganda ngama All Stars, simenzela isonto.
Ayeye December.
Oh baba, oh mamela phela kuseshow inyami la. Mzeki manje ungitshele ntona, ufile kanjani abantu labo lebacaba ukuthi uyimi? Phela mina nami ndoda yonke indawo lapho engihamba khona bathi nguhu. Lapha babhizi babhalana nasemaphepheni batshela abantu amanga. Ufile kufilisa kanjani hayi?
I feel nonsensical because I don't want to be you.
I also don't want to be you. Thandaka ubunyakanyakazisa umlomo.
Nawe sathandaka ubukapitala sami mzokuthi uthandaka.
Awungazohlala isizwe ngami le style.
Angibathi voice akufana neyami.
Hayi bathe yakho ifana neyami.
No. Bathe yakho ifana neyami.
Okay. Okay, rat ngiyakubona une CD elisha ama BEE. Mfuna sidlale iphi ingoma la kule CD?
Track number 7. Siyasonta,
sibumina ngithi siyasonta ndodoti.
Siyasonta ndodoti. Okay, right, mzansi, TSFM, tshele ka silago lapho ukuthi usibone useredweni, uphethe usikhova nomzekezeke. Brand new album, ama-BEE, track number 7, yesonta, sizwene ukuthi umzekezeke uza ngaziphi.